dance challenge, DC Nyoda.
Iki bamba sana basi puli top. Selector chesa doba once from the top.
Dojo mabe, dojo, dojo mabe, dojo mabe.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mabe, dojo, dojo mabe, dojo mabe.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Donjo mabel kwa mdomo ni kubel.